Yeah. Leta genda kulira sansanera Bosco boy. Kapitani wa singi ya kuhoro kirange yangesi oh. Kapitani wa singi ya kuhoro kirange yangesi. I don't know why, it's my history. Kapitani wa singi ya kuhoro kirange yangesi. I don't know why, it's my victory.
I don't know why, maybe it's my victory.